ZLatestMusic.com.
Skali la konji December.
DJ Baza on it.
It's a brand new one. Shake a swag in the bill. Zone boy Baza. Mutandalo. Do show.
Sikali la konji December. Sikali la konji December. Independence. Konji December. Sazila kusha aliziwi, sazila kuya aliziwi. Nikamuna kwenye Disemba, lukabina kwenye Disemba. Luta vile kimukiti, luta vile kimukiti. Kwanu siri vile.
Shake his swag music.